ururada bulshada rayidka ee Puntland ayaa wada dadaalo la isugu soo dhaweeyay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Puntland oo maalmihii ugu dambeeyay khilaaf soo kala dhex galay uu sii xoogaystay. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxay noo hayaa wariyaheena Garowe Nuux Muuse Birjab.
Mas-uuliyiinta dalladda ay ku mideysan yihiin bulshada rayidka Puntland ee Bunsa oo xalay saxaafadda kula hadashay magaalada Garowe ayaa sheegay inay la kulmeen labada mas-uul si ay u xalliyaan khilaafka u dhexeeya. Gudoomiyaha dalladda Bunsa Faisal Axmed Warsame ayaa sheegay inay arkeen labada dhinac.
Dalladda bulshada rayidka Bunsa waxay baryahan si ka wada hadlayeen si wadajir ah safgaranwaagi maamul ee soo kala dhexgalay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka. Waxaana Ilaahay mahadiis aan ku guuleysanay inaan la kulanno madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka iyadoo nuga mahadcelinno si sharafta badan inoo qaabileen sida noo soo dhaweeyeen iyo inay ka go-antahay inay xalliyaan wixii khilaafaad ee jiray oo safgaranwaa maamul ahayd oo dhex yaalay. Dalladda bulshada rayidka Bunsa waxay dadweynaha Puntland ugu baaqaysaa oo una soo bandhigaysaa in isfahawaagu uu yahay mid maamul ee aanu ahayn mid shaqsi iyo mid quseeya horumarka iyo wadashaqeynta bulshada Puntland. Lambar labo waxa weeye in bulsha weynta reer Puntland gudaha iyo dibadda ay ka shaqeeyaan wadajirka iyo midnimada Puntland. Tan saddexaadna waxa weeye in la joojiyo lagana fogaado boomboninta iyo hadallada xanafta leh ee aanu u wanaagsanayn dowladnimada iyo wadajirka dadweynaha reer Puntland ee laga adeegsado baraha xiriirka bulshada oo ah wax hadda nagu soo kordhay oo hor u jirin.
Inkastoo uusan Faisal sheegin waxyaabaha rasmiga ah ay kala kulmeen, haddana waxa uu sheegay in labada mas-uul ay isa soo horfiriisan doonaan si ay xal uga gaaraan khilaafkooda.
Waxaan kala kulnay soo dhaweyn iyo qadarin iyo qof walba uu ka garaabay in wixii khilaaf ay jiray ama u dhexeeyey inay xallinayaan si degdegana war khayr leh bulshada u maqli doonta insha allah hadii alleh ayagaa toos u kulmi doona insha allah ilaahay idinkiis.
Khilaafka madaxda Puntland oo soo jiitamayay muddooyinkii ugu dambeysay ayaa iminka maraya halkii ugu sarreysay marka laga soo tago dadaalkan ay sheegeen inay wadaan bulshada rayidka. Ma muuqdo dadaal kale oo lagu dejinayo xaaladda labada mas-uul. Waxaana arrintani ay ahayd toddobaadkii ugu dambeeyey hadalhayn aad u xoogan shacabkan ay ka muujinayeen walaac. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.